Toyo studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
yimbe hewbe kanyu en ka ana yildo e bali le boli ngalure bamako do fa yeya dum le batagol julde laya o do golle kan yimbe hewbe kanyu en yitti dum sabi garbe de kanyu ka uddi kasanne yimbe e madaraji kanyu ka fuddi yalla fusengaji fa to guriyaji gondi le ngalure bamako de ana heba labinede milliardji nay sefa do won ko gouvernement leedi amen di itti hitan hikka yalla heba labinde dido nokkule fa sakko bonandaji bo bilidi e kasaraji indiam sekere don sembe kabaruji en jogonam hiji hande bisimnamo do Midem aljumare sappo e joyi lewru mai hitaande 2026 sakrabe multi on jondo kabaruji de fuddata do himbe hewbe kanyu en ka ana yildo e le bali le ngalure bomako do fa yeya o do golle kan himbe hewbe yetti dum le nyaloma hande o sabih garbe battide le ngalure bomako de ka fu uddama sabi rafinde nago fa keben famtare kede Ousmane Ali Bouli
Ewi o gorko ngal do sodde layari cogguji di beydeke ka omo weldi e hebirinde no yafiri fa leddi ande makko mi sodi mbalu ujunaji noga e nay bali di anatiidi sanne ewi cotto bali banege sanogo ngol beydugol ko sabbin bini dun be sabbi beydugol ngureji dabaji le nukuje di yurata bali di anatiidi le nukuje di yurata ton watti yoga ana way hon fay codaado bamako do buri yafude fay e tawede edun tiidi hasindimbe dun ana kewi ko modibo konate holti wide dabaji mako kewdo sotti dum ben illa nata e juude mako do bamako do waddude bali bamako wana ko yaafi sodo ka ngon fa heewi himbe hewbe darti e juudam bali illa ko boyi le de galbe darnaade ni wakkati hel gotel le de ande jogaji kapitangal cogguji di anambar hakkunde ginaaji sappo e jetti yaade hemere bambara no hakke mbalu o warata
gouvernement leydi amendi milliardji nay sefa kanyum won ko etti yelan heba labinde fusengaji fayeto guriyaji gondi le ngalure bamako do yimbe be kanyum en ka yetti sanne o do golle haybe kulti du wede yimbe len jettube sanne o do golle kanyum en ka holti wede milay feso golleji di kan ana jokkito honono hollitira wede ni mayram kulibali wonbe landondir e mu en kede Ousmane Ali Bouli
donc le kirage
wutugol fonseŋaji ɗi waɗan fa ndiyam heɓa dogga tundiji gonɗili majji fu itte no ndiyameji toɓoji mbawirta ƴaɓɓirade wutude farateji hewgol majji e renude jamare nde fa yettade laawi e bonandaji ndiyameje eɓe gara ittude tundiji ɗi fonseŋaji ɗi ɓe joppa ɗon sera ana du tundiji le boli ɗi ko ɓeydata tunninde sanne nokkuje ɗe le wattu ndungu ɓe bonnoɓe tan jawdi suudu baaba wattu jonioɓe gondi wutude fonseŋaji ɗi faɓe cakko pati ndiyam sako le genni ndi eɗum wawi renude himɓe e
yologoji
gollirgal mawɗo kumaniɗo to diworɗe jippotole leydi amendi ɗo wonne aéroport malika ana humpintina jamande wiide laawi euroji falaje so yaha aéroport leydi amendi ka yimɓe golloɓe to kaye dawoɓe tam hertanale ñalawma hannde o ɗo won iwde o map yaade nokkumoɓe noddirta kasem zone ayes o kalaban kura yaade fa nokkumoɓe noddirta munima mo windi ɗo muɗum haya bisimilla moɗom yettalle on ɗo nokku fa yettade aéroport yimɓe golloɓe tom ɓe kaye dawoɓe tan kañum e won jamiraɓe yaade ɗiɗo laawi
Sijo Tamani mo Fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji Mali Irtel e dow faaba muña coopération Suisse coopération Espagnole Union Européenne e gouvernement Norvège
le video goto jiltunaɗo beme ande kese ɗe ana holita ele muɗum wiide kanko Jeni Infantino o holiti wiide piyoɓe bolom ham kasen ka fu wajibe e juuɗe mum laato keƴaɓe leyɗele mum caggal coupe du monde hitande 2026 Draman Maiga tewti andude so tawi ɗum gonga no keɗe Ousmane Ali Bouli
ley jonte seeɗa keddiniɗe coupe du monde 2026 kanɗo wadde leydi états-unis canada e mexique kabaruji peneji ana gondi e matede dow nde yambere vidéo goto kolitaɗo wiyede yo hoorejo fifa hollitiwide fiyoɓe ballon caggal hitande 2026 leyde ƴurata tan wiyanata gatton hakkilo ɗum pene noon sini a ƴeewi wonko yaadata e ngal natal wono haala ka e toni makko kawrata sini a wirfitike caggal dartude nde vidéo o waɗa jaati o hollitama ko yahata duuɓinayyi joni dow nantigol kabaruji kabuji haru chali Sky Sport lead on adia Gianni Infantino ana hale angilankore kabado hala di hala biadi ngal natal ngada ngal chapantati gu ulur marsitande 2020 doha le kawrital mal hemre sapo didabal FIFA le fechugol hanube fidude coupe du monde FIFA 2020 nana wide tan o video o mbaylita do o itama eko o woni
sakral do min kaddata e kabarujo amande kiki hande min jowti on sanne hedalemi